Success never comes easy, and that's why nimekuwa busy. Maisha yangu kama simulizi, so please usiniulize. Mina kesha kapoko, nalisongesha kwa ngoko. Polisi mgambo mkongoto, yeah. Mambo ni moto. So many blessings all over. Love and affection moreover. Love for me friends, nana. Pray for me hustle, nana. Napambania mkate, lali mpaka nipate. Nipate do, nipate do. Kaza ndo mamba nyoke. Sometimes wata kucheka. Don't leave ya eka eka. I pray to papa gote. Sometimes I miss it all day. Wake up just every morning. Wish to live and make more money. Kanyo tata tunalipigia kwata. Kazinyo tata misha zina kata. Kini kuta nime chill one time. Mipango mingi na waza chapa. So many blessings all over. Love and affection moreover. Love for me friends, nana. Pray for me hustle, nana. Napambania mkate, silali mpaka nipate. Anipate do, anipate do.